hear your voice.
Na neno lako lipate nafasi katika roho zetu.
And your name and word will grow in our hearts.
Ni katika jina la Yesu tunaomba.
In the name of the Lord Jesus Christ we pray.
Amen. Tunashukuru Mungu kwa mahali hapa.
We want to thank God for today.
Na tunashukuru kwa sababu tumepata kibali.
And we thank because he has blessed us with this gift.
Ili tupate kuzungumuza na kanisa neno la Mungu.
For us to convey and be an instrument of his word today.
Kwa sababu neno la Mungu ni utajiri mkubwa.
Because the word of God has wealth.
Na tumepata neema kupokea utajiri huu.
It is because of his mercy that we've gotten this gift.
Maana ni utajiri ambao utatuleta kufika mbinguni pamoja na Baba.
And because of this, we are coming closer to being with God in heaven.
Tusome katika Injili ya Marko.
Let's read his word in the book of Mark.
Ni haya ya kumi, sura ya kumi.
Chapter 10.
Ni haya ya 46.
Verses 46.
Hadi 52.
Until 52.
Tutaomba ndugu atasoma kwa Kiingereza.
And I'll read in English. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." Many rebuked and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up on your feet. He is calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road.
Amen.
Amen.
Hapa tunakuta habari za mtu kipofu Bartimayo.
Here we are reading about a blind man called Bartimaeus.
Na siku hii mtu huyu alipata neema ya kukutana na Yesu.
And on this day Bartimaeus met God.
Na alipokutana na Yesu mambo yakabadilika.
And when he met Jesus everything turned around.
Ni habari hizi ambazo tutazungumuza.
And this is the message we are going to talk about this morning.
Na wewe nahitaji leo upate mambo mapya, ukutane na Yesu tena upya.
And through this, I'm encouraging you to find new message in this.
Na Yesu afanye tendo mpya katika maisha yako.
And Jesus to do something new in your life.
Tunaona Yesu akifika Yeriko, akitoka Yeriko.
We see Jesus arriving at Jericho or coming into Jericho.
Na wakati Yesu alifanya mambo tunaweza sema ya kawaida, haikukua mambo ya kawaida peke yake.
And we remember very well when Jesus was doing things that were extraordinary, they weren't ordinary at all.
Alichukua safari kama alivyochukua safari kama kawaida.
He was on his journey as normal, just a normal day.
Lakini huyu kipofu Bartimayo, neema yake ilikuwa tayari imefika.
But we know that this blind man, Bartimaeus, his mercy had already arrived in his life.
Kwa sababu Yesu hana kipendeleo.
Because Jesus doesn't have any discrimination.
Yesu anapenda vipofu, anapenda wale ambao wanaona.
Jesus loves everyone. He loves blind men. He loves any kind of person.
Yesu anapenda matajiri, anapenda maskini.
Jesus loves rich people. He loves poor people.
Yesu anapenda weusi, anapenda weupe.
Jesus loves black people. He loves white people.
Yesu anapenda vijana, anapenda watu wazee.
Jesus loves older people, elderly, and he loves the young too.
Kwa sababu Yesu hana upendeleo.
Because he does not discriminate.
Tunamuona akifanya tendo kubwa nzuri kwa kipofu Bartimayo.
We see him doing a greater act on this blind man this day.
Kwa sababu ni yeye alisema mwenye kulemewa na mizigo na wenye kusumbuliwa waje kwangu nami nitawapumzisha.
Because we see in another part of reading, he says, whoever has a lot of luggage on him, let them come to me and I will make them rest.
Tumeitwa kumkutana Yesu.
We are being called this morning.
Maana ni yeye peke yake alisema neno hilo.
Because it's only him that tells us this.
Alisema muje kwangu wenye kulemewa na mizigo.
He calls you, who has a lot of problems, to come to him.
Oh, anashika njia, anafanya safari.
He's on his way, he's going to Jericho.
Na kipofu Bartimayo anaikaa kwenye njia, akiomba, maskini akiomba, akiomba pesa.
And poor Bartimayo, he's sitting right there by the side road, begging.
Huku Amerika sione mambo hayo sana.
Here in United States, you rarely get to see people by the roadside.
Lakini huko kwetu Afrika.
But when you visit in most African countries,
kwenye,
it's common.
Kwenye ofisi kubwa, utakuta maskini, vipofu, vilema, wakiomba.
In door places, on big offices in city, you see lots of poor people by their door begging.
Kwenye soko kubwa utakuta watu ambao wanaomba.
In marketplaces you see beggars all over.
Nasikia na wakati wa Yesu vipofu walikuwa wakiomba.
And we are reading this morning that during the time when Jesus was here, poor people used to beg.
Kipofu Bartimayo aliketi kwenye njia akiomba pesa.
Blind man Bartimayo was sitting by the roadside begging.
Lakini siku moja Yesu anapita kwa njia hiyo.
But one day, Jesus was passing through.
Ninashukuru Mungu.
We thank God.
Wa Bwana wetu Yesu Kristo.
Because of Jesus Christ.
Maana amechagua hata njia ambayo Bartimayo alikuwa kiketi karibu.
Because he even chose the road where Bartimayo was sitting.
Na wewe, na mimi, Yesu.
And you and me, Jesus.
Amechagua kupita kwetu kwa njia zetu.
He has already promised to pass through where we are sitting right now.
Na hakupita kama kawaida maana alikuwa na shabaha.
He just didn't pass there by accident. He had a reason.
Alikuwa na shabaha na kazi ambayo atatenda kwa kipofu Bartimayo.
There was a special act he was going to do to the blind man Bartimaeus.
Kipofu alisikia mkutano wakipita.
The blind man heard the commotion. Something was happening.
Mwinjilisti Matayo, yeye alisema, Bartimayo aliuliza, hao ni wanani, huyo ni nani ambaye anapita na mkutano mkubwa?
And Timothy tells us that
Matayo.
He asked, what's all that commotion? Who is that passing through?
Na watu wakamwambia, ni Yesu Mnazareti ambaye anapita.
And the people around Bartimayo told him, that is Jesus of Nazareth passing.
Inaonekana wazi Bartimayo alijua habari za Yesu.
We know that Bartimayo knew about Jesus Christ.
Maana hakuuliza maelezo mengi.
Because he didn't even inquire even more.
Aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti ambaye anapita pamoja na mkutano.
When he heard that it was Jesus passing through,
mara moja alianza kupiga kelele.
He started making a lot of noise so he can be heard.
Akasema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu.
Jesus the son of David, please have mercy on me.
Akapaza sauti Yesu mwana wa Daudi unirehemu.
He even raised his voice even more and cried out, "The Son of David, Jesus, have mercy on me."
Hakuacha bahati hiyo ipite.
He didn't let this good luck that was coming on his way.
Hakuacha Bwana Yesu apite hivyo hivyo.
He did not give up even in a little second.
Ninashangaa watu wakaanza kumkemea.
And we read that the people around him started rebuking him.
Wakamkemea wakisema, nyamanza wewe.
They told him, "Hey you poor man, keep quiet.
Acha kujisumbua kumuita mwalimu."
Stop troubling yourself by calling the Messiah.
Biblia inasema wazi kwamba watu walimkemea.
People rebuked him.
Kanisa la Mungu, dunia haipendi tumuite Yesu.
This is clear that the world, the people around the world sometimes don't like us when we call Jesus Christ.
System ya ulimwengu haipendi tumuite Yesu.
The systems in this world sometimes they don't want us to cry for help from God.
Hata mwili tunao haupendi tumuite Yesu.
Even our own body does not want us to rely on God or Jesus.
Labda ndugu na marafiki pia hawapendi tumuite Yesu.
Even our brothers and friends, sometimes they won't encourage us to rely on God or Jesus.
Shetani na wamalaika wake hawapendi tumuite Yesu.
We know that our enemy, the devil, and all the angels from the dark places would not encourage us, do not like when we call on Jesus.
Ni kwa sababu hiyo walimkemea Bartimayo.
That's why these people around Bartimaeus were rebuking him.
Lakini Bartimayo hakusikia sauti yao.
But Bartimaeus did not listen.
Maana alikuwa amesikia kwamba Yesu Munazareti anapita hako ndani ya mkutano.
He was convinced in his heart that Jesus of Nazareth was really passing through.
Ndugu, Yesu haiko mbali nasi.
Brother, Jesus is not far away from us.
Yesu haiko mbali na mimi.
Jesus is not away from us. From
Yesu haiko mbali na wewe.
Jesus is not away from you.
Bartimayo alipaza sauti akisema, "Yesu Munazareti unihurumie."
Bartimayo raised his voice and said, "Oh Jesus, the Son of David of Nazareth, have mercy on me."
Je, unamuita Yesu?
I'm asking this morning, do you call on Jesus?
Una wakati wa kumuita Yesu?
Do you have even time to call on Jesus?
Unaamini kwamba Yesu ni karibu na wewe, anaweza kusikia sauti yako?
Do you believe that Jesus is right there next to you?
Labda unasikia sauti zikikwambia ukate tamaa hata kusikia.
Sometimes maybe you hear that little voice in you that you just don't have to say this. You don't have to call anyone.
Labda ndugu marafiki wanakwambia unavyovifanya kumuita huo Yesu haina maana, hakuna, utapata kitu.
Maybe friends or family they tell you need to take a different way of doing things. Don't
labuda,
pray.
Labda akili zetu zinatuambia tukimuita Yesu haina maana, hata tufanya kitu hatutapata faida.
Maybe even in our own thinking we think there's no need for us to call on Jesus.
Lakini kipofu Bartimayo aliamini kwamba Yesu atamsikia.
But we see Bartimayo, the poor man, blind man.
Ni kwa sababu hiyo alipaza sauti.
That's why he raised his voice.
Akasema Yesu Munazareti unihurumie.
And he called Jesus the Son of God.
Na Bartimayo alijua majina ya Yesu.
And Bartimayo knew Jesus by name.
Alijua kwamba Yesu Munazareti anapita.
He knew Jesus of Nazareth was passing.
Alijua kwamba ni Yesu.
He also knew it was Jesus.
Alijua kwamba ni mwana wa Daudi.
He also knew that he was the Son of David.
Yesu tunayemuomba ni Yesu aliye hai.
Jesus that we pray for is alive.
Ni Yesu aliyekufa akafufuka na sasa yu hai.
He died and he got raised on the third day and he's alive again.
Kwa macho ya imani tunamuona akiwa karibu yetu.
In faith we see him closer to us.
Na kwa imani tunaamini tukimuita anasikia maombi yetu.
And in faith we believe when we call him he listens.
Na tunaona Yesu alisikia sauti yake.
And we see Jesus heard the voice of the blind man.
Akasema mumuite akuje.
Let Bartimaeus come to me.
Na walipomuita Biblia inasema kwamba alivua vazi lake akaliacha akalitupa.
And the Bible tells us when he came to Jesus, he took off his cloak and threw it away.
Alijua kwamba ya zamani yamepita, sasa mambo yatakuwa mapya.
He knew all the bad things in his life are past.
Kwa imani alijua kwamba wakati wa upofu sasa umekwisha.
He knew that salvation had come into his life.
Akamwendea Yesu.
He went to Jesus.
Na Yesu akamwambia neno kubwa.
And Jesus told him one important word.
Akamwambia unataka wewe nikufanyie nini?
What do you really want?
Unataka nikufanyie nini?
What do you want me to do for you?
Bartimayo akasema Mwalimu, Rabbi, nahitaji kuona.
And Bartimaeus said, Rabbi, I just want to see.
Mara na mara katika maisha ya Kikristo hatujui tutaomba nini.
Many other times in Christianity we really don't know how to pray.
Sijue una mahitaji gani mbele ya Mungu.
I don't know what needs you have.
Sijue nitaomba nini mbele za Mungu nikienda mbele za Mungu.
We really don't know what to ask.
Lakini Bartimayo alisema nilikuwa kipofu nahitaji kuona.
But Neos was very direct. I am blind, I want to see.
Watu aliwaomba pesa labda.
Some people he used to borrow, beg for money.
Labda aliwaomba nguo ya kuvaa.
Sometimes he used to borrow for clothes.
Lakini alipofika kwa Yesu hakuomba pesa tena.
But when he came to Jesus,
hakuomba vazi, hakuomba chakula.
Money or food or clothes.
Alisema mimi nilikuwa kipofu sasa nahitaji kuona.
I was a blind man. I only want to see.
Na akifunguka macho atajitafutia pesa peke yake.
And when his eyes are open, he can do everything he wants.
Akipata kuona atatafuta chakula peke yake.
He can find food by himself.
Mwalimu nahitaji kuona.
Rabbi, I just want to see.
Sisi tunaomba nini kwa Mungu?
What are you asking Jesus?
Unapomuomba Mungu unahitaji gani mbele za Mungu?
What do you need when you pray?
Unahitaji gani?
What do you need?
Tunakuta watu au kanisa ambalo halikukua na mahitaji.
We see a church that doesn't need, has no needs.
Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana.
In the book of John.
Ufunuo wa Yohana. Apocalypse.
Okay, in the Apocalypse.
Tunasoma kwamba katika makanisa ambayo Yohana aliandikia mabarua, makanisa saba.
When he was writing the letters to churches.
Kanisa la saba ambalo linaitwa kanisa la Laodikia.
When he wrote a letter to one of the churches.
Ni kanisa ambalo tunakuta halikukua na mahitaji mbele ya Mungu.
This church, the seventh church, didn't have many needs in before God.
Katika sura ya kitabu hicho, sura ya 3 na haya ya 17.
In chapter 3, verses 17.
Tunakuta watu hao walisema.
Those people in that church, this is what they said.
Kanisa lilisema, sisi ni watajiri.
They said, we are wealthy.
Hatuna haja ya kitu chochote.
We don't need anything. We have no needs.
Walisema kwamba hawana hitaji mbele za Mungu.
We don't need any help from God.
Lakini katika maono yake mtume Yohana alisema.
But John saw in his
Mungu alisema kupitia Yohana.
God spoke through John.
Kanisa hili hamujui kwamba ninyi ni wanyonge.
This church doesn't know they have needs.
Ninyi hamujui kwamba muko wenye mashaka.
You don't know you are just there. You really don't have a front or back.
Ninyi hamujue kwamba ni maskini.
You don't know you are poor.
Ninyi hamujue kwamba ninyi ni vipofu.
You don't know you are blind.
Ninyi hamujue kwamba mupo uchi.
You don't know you don't have clothes on.
Kanisa la Laodikia lilijua halikosi kitu chochote.
They thought they don't need any help from God.
Lakini Yesu alisema linakosa vitu vingi.
But then through John, God said they really had so many needs. As
Bartimayo alijua kwamba yeye ni kipofu.
Bartimaeus knew he was blind.
Watu wa Mungu, tujue tunahitaji nini katika maisha yetu.
This morning we really need to know what we need in our lives.
Tuombe Mungu Roho atuletee ufunuo katika neno lake, tujue tunahitaji nini mbele za Mungu.
In faith we should pray so Jesus can reveal to us what our needs are.
Kanisa kwa jumla tunahitaji nini kwa Mungu?
Church together, what do we really need from Jesus?
Mimi na wewe binafsi ninahitaji nini mbele za Mungu?
In our own personal lives, what do we really need from Jesus?
Kwa sababu Yesu alisema unahitaji nikufanyie nini?
Because Jesus is asking right now.
Unapoomba Mungu, Yesu anasema unahitaji nini katika maisha yako? Unahitaji nikufanyie nini? Maana Yesu anaweza yote.
Jesus is asking specifically you what you really need when you pray.
Kwa sababu Yesu anaweza yote.
Because he can do it all.
Tunakuta watu ambao waliomba mbele za Mungu.
We know in the Bible those people who prayed to God.
Katika kitabu cha Wafalme wa pili,
in 2 Kings
sura 2 na haya ya 9,
chapter 2 verses 9
kenda ndio. Tunakuta habari za Elia na Elisha.
We are reading about Elisha and Elijah.
Tunajua Elia alikuwa nabii.
We know Elijah was a prophet.
Na aliita Elisha akamfuata akamsaidia.
And he called Elisha to help him.
Na wakati ulifika Elia akajua kwamba wakati wake wa kuinuliwa au wa kuhamishwa umefika.
Elijah knew there was time he was supposed to go away.
Akajua kwamba wakati wa kuachana na Elisha umefika.
And time had come to leave Elisha by himself.
Elia alijua hayo.
Elisha knew that.
Na Elisha alijua hivyo.
And Elijah knew that.
Kwa sababu walitumika pamoja na walipendana, walifanya kazi ya Mungu.
Because they used to work together and loved each other very much.
Oh, Elisha akahuzunika kwa sababu Elia atamwacha.
Elisha was very sudden that Elijah was going to go away.
Na Elia akamwambia Elisha.
Elijah told Elisha,
omba kwangu lolote utakalo.
Please pray for me anything that you need.
Mbele tuachane, omba unachokipenda nitakupa.
Ask me whatever you need and I'll give you.
Na Elia alikuwa na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu alikuwa kishuka juu yake.
Elijah had the God spirit over him.
Kwa Roho wa Mungu aliposhuka ya Elia, Elia alisema umande wala mvua haitanyesha, haitashuka juu ya inchi miaka 3 na miezi 6.
There will be no rain for 6 months on this country.
Miaka 3 na miezi 6.
3 years and 6 months.
Na mvua kweli haikushuka tena juu ya inchi.
And there was no rain. And there was drought for all that time.
Hakuna umande, hakuna mvua.
There was no dew, there was no rain.
Kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu zilipokuwa juu ya Elia.
Because of the Holy Spirit that was upon Elijah.
Kwa nguvu za Roho Mtakatifu nabii Elia.
Because of that, the power of God that was upon him.
Aliomba moto ukashuka juu ya madhabahu.
He prayed for the fire to come over the
juu ya madhabahu,
to come over there, the
mahali walitia,
yes,
walipochinja ngombe, wakati walichinja ngombe walitia, yes, kwenye madhabahu.
Yeah, the altar, yes,
thank you,
yes.
Oh, aliomba Mungu moto ukashuka juu ya madhabahu.
He prayed the fire to consume the sacrifice on the altar.
Na manabii wa Baali waliona hayo.
And all the prophets saw that.
Kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliokuwa juu yake,
because of the Holy Spirit that was upon him,
alizidisha unga na chupa la mafuta la mjane ikawa mingi zaidi.
He increased and prayed for a miracle for flour and oil for the widow.
Utayasoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza.
We can read this in the First Kings,
sura ya 17 na kuendelea.
Chapter 7 onwards.
Na mambo mengine aliyafanya kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
And so many other miracles that he did because of the Holy Spirit.
Na alipofanya kazi hizo, Elisha alikuwa akimuona, alijua mambo hayo.
And when he was doing these miracles, Elijah was there watching.
Na wakati Elia alipomwambia Elisha, omba chochote mbele tuachane.
And when Elijah asked Elisha, ask me for anything that you need before I depart,
Elisha alichukua neno.
Elisha took the word.
Akasema, ninaomba maradufu sehemu ya roho aliyekuwa juu yako.
I'm just asking for the power of God that's been upon you.
Ninaomba mara mbili, maradufu, roho aliyekuwa juu ya Elia awe juu yangu maradufu, mara mbili.
I'm asking twice for the power that has been upon you to be on me.
Elia kamujibu akasema, umeomba neno gumu.
And Elijah said, you've asked for a very hard thing.
Umeomba neno gumu.
You've asked for a very hard word.
Kanisa la Mungu.
The Church of God.
Wa Kristo ambao tunaenda mbinguni.
Christians that you are looking forward to go to heaven.
Tunahitaji kuomba Mungu mambo makuu.
We need to pray to God for big things.
Sio kufanya maishara.
Not just small things that
lakini tunahitaji katika uzima wa kiroho.
From the internal wealth that we have inside our hearts.
Katika maisha ya kiroho tunahitaji kuomba mambo makuu.
In the Holy Spirit, pray for big things in your life.
Elia alimwambia Elisha, umeomba neno ngumu.
Elijah told Elisha, you've asked for a big thing in your life.
Lakini ukiniona nikichukuliwa,
but the day you see me being taken,
utapata neno hilo.
You will definitely get it.
Na kama haunione hautapata.
But if you won't see me, then it won't happen.
Maana yake Elisha alichunga kuchukuliwa kwa Elia.
That's why Elisha was always very attentive during.
Maana Elia amesema, umeomba neno ngumu, lakini ukiniona nikichukuliwa utapata neno hilo.
He was always present because he didn't want to miss the big thing he had asked for.
Mnajua Yesu aliambia Bartimayo, enenda, imani yako imekuponya.
You remember Jesus told the blind man Bartimaeus, go, your faith has healed you.
Elisha aliamini kwamba atapata roho maradufu ya Elia.
Elisha believed that he'll get twice the power of Elijah.
Na Biblia inasema katika Waebrania 11 na mstari wa 6.
In Hebrews. Hebrews what?
11.
Hebrews 11.
Na mstari wa 6.
Verses 6.
Kwamba bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu.
Without faith we can't please God.
Tukiomba bila imani Mungu hafurahii maombi.
When we pray and we are not in faith, Jesus is not happy with us.
Bartimayo alisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu.
Bartimayo said, oh God, Jesus.
Nilikuwa kipofu, sasa nahitaji kuona.
I was blind, now I can see.
Na Elisha alipata roho maradufu wa Elia.
And Elijah got twice, double the power Elijah had.
Lazima tuwe na imani kwamba Mungu yupo.
The first thing in our lives is for us to believe that God is there.
Tuwe na imani kwamba Yesu anafanya kazi hata leo.
We believe and trust that Jesus still works in our lives even right now.
Tuamini kwamba kufuatana na neno la Mungu, Mungu ana utajiri wa kiroho wa ajabu.
And we need to believe that the word of God still is more wealthier than it has been even right now.
Na tuamini kwamba lolote tutakalo muomba Mungu kwa imani atatenda.
And wherever we pray in faith will really happen.
Lakini bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu.
Without faith we can't be Jesus won't be happy with us.
Na Yesu anasema nikufanyie nini?
And Jesus is asking you this morning, what do you want me to do for you?
Nikufanyie nini?
What do you want me to do for you?
Unahitaji nini?
What do you want?
Tusiwe kama wale makanisa ambao walisema Laodikia, mimi sihitaji chochote.
Don't be like any other person out there that think they're independent, they're self-sufficient.
Tuangalie maisha yetu ya kiroho, tunahitaji nini mbele za Mungu?
Look right deep inside your heart, what you need.
Na tumuite Mungu, Mungu atafanya makuu.
Call upon Jesus.
Mungu atatenda makuu.
And God is going to work in your lives big things.
Na nimwambia Bartimayo, enenda. Imani yako imekuponya.
And he told the poor blind man Bartimaeus, go.
Na Bartimayo hapo hapo alipata kuona.
And right there and then Bartimaeus
akaenda kimshukuru Mungu.
Could see and he went praising Jesus.
Yesu anatuuliza nikufanyie nini?
Jesus is also asking right now, you right there.
Oh, America. America. Yesu anasema mnahitaji niwafanyie nini?
In you Americans, Jesus is asking, what do you want me to do for you?
Yesu anauliza Afrika, mnahitaji niwafanyie nini?
The people from Africa, what do you need in your life?
Tujue kwamba Yesu anatenda kazi kufuatana na maombi yetu.
Jesus works through our prayers and faith.
Ombi lako litaleta Yesu kufanya kazi katika maisha yako.
Your prayers will bring the power of God to work in your life.
Itaji langu litaleta Yesu kufanya kazi katika maisha yangu.
Your needs will attract God, will draw Jesus to you.
Yule ambaye haombi chochote hatapata chochote kwa Mungu.
If you don't pray and ask, then things won't happen in your life.
Lakini Yesu atatenda kazi ukimuomba.
And Jesus works when you pray in faith.
Let's pray. Bwana tunashukuru.
Let's pray. God, we want to thank you this morning.
Asante kwa sababu tatufungua macho ya kiroho.
Thank you because you are going to open our deeper eyes.
Tupate kuona katika ulimwengu wa roho.
We get to see in the Holy Spirit.
Na tujue umaskini wetu.
We know our poverty from deep inside our hearts.
Utuvike Bwana tusiwe uchi.
God dresses so that we don't appear naked.
Utufungue macho tusiwe vipofu kiroho.
Open our eyes so that we are not blind in our spirit.
Utupe utajiri tusiwe maskini kiroho.
Please bless us with wealth, the deeper wealth of honesty and holy in our hearts.
Utupe nguvu za kiroho tusiwe wadhaifu.
Strengthen us so that we are not weak.
Tunaomba hivyo tukiamini.
We are praying weak in the name of Jesus.
Amen.
Amen.